Thank God for that wonderful Kenyan singing.
Namshukuru Mungu kwa sababu ya nyimbo ama uimbaji wa Kenya.
Thank you, Jesus. And we thank God for the drums.
Namshukuru Mungu kwa sababu pia ya ngoma.
Everything is modern now.
Kila kitu kimebadilika nyakati hizi.
Amen. People are too ashamed to play the old-fashioned way they used to play in Africa.
Wanaibika kupiga ngoma ya zamani.
In Africa, when they started out with the drums.
Hapa Afrika watu walianza na drama ama ngoma.
That's not good enough now, amen.
Lakini sasa hiyo haionekani nzuri.
Praise him on the drums, the Bible says. Praise the Lord.
Vyote hivi. Amen.
Hallelujah. Everything now is getting more modern.
Kila kitu sasa kimekuwa cha kisasa.
Getting more and more worldly.
Kupata kuingiwa na ulimwengu.
More rap.
Na kuingia katika rock.
Amen. And all those things.
Na kuimba nyimbo zingine hizo.
Hallelujah.
Amen.
As you go downtown here in Kitale, sometimes you can hardly hear yourself sing.
Unapoenda kule town, unaenda katika mji wa Kitale, hauwezi kujisikia.
All the noise, amen, from worldly rap.
Kwa sababu ya sauti ya nyimbo za ulimwengu.
Hallelujah. World needs to come back to holiness.
Tunahitaji kurudi na ulimwengu urudi katika utakatifu.
They're even bringing all this rap music.
Na watu wanaleta ngoma hizi zote na nyimbo za kisasa.
All this worldly music, amen, into the church.
Nyimbo zote za ulimwengu zimeingia kanisani.
Same in North America.
Sawa na kule Marekani kaskazini.
It seems worse here in Africa.
Lakini inaonekana Afrika pia imekuwa vibaya.
Of wiggling.
Ni kwa sababu watu wameingisha vitu hivi visivyo.
Sensually wiggling their bodies.
Na watu wakicheza visivyopaa.
Sensualism.
Na wanaingisha katika hali ya kimwili.
Earthly, sensual, and devilish. Hallelujah. That's not the church of the Lord Jesus Christ. Up wiggling in miniskirts
on.
And men with their shirts open and big chains around their neck. Hallelujah. That is not the church that Jesus. That's not the church that Jesus is coming back
with.
Hallelujah.
Amen.
Forgive me sometimes if I get a little ahead of my interpreter.
I get a little feeling
of power to the Holy Ghost.
Amen.
Amen. So we're going to read today. Amen. From Matthew 25.
Kutoka Mathayo 25.
And we're going to start at verse 31.
Na kuanzia mstari wake ama kifungu cha 31.
You that are listening on the radio, you need to open your Bible. Open your Bible.
Kwa radio unaweza kushika Biblia yako.
Amen. And God will bless you.
Na Mungu atapata kubariki.
Amen. And verse 31 says this. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on his left hand.
Apo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha.
And then shall the king say unto them on his right hand, Come you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njooni mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme uliowekewa wa tayari tangu kuumbwa ulimwengu.
For I was hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. Then shall the righteous answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink?
Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapo mjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, na unakiu tukakunyesha. Tena ni lini tulipokuona huu mgeni tukakaribisha au uji tukakuvika?
Verse 38, when saw we thee a stranger and took thee in, or naked and clothed thee? Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee?
Ni lini tena tulipokuona huu mgonjwa na kifungoni tukakujia?
And the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me.
Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi.
And then the rest of the verses go on and he talks about the ones that are on his left hand.
Na hiyo sehemu nyingine ya maandiko inazungumzia wale walioko katika mkono wake wa kushoto.
They never done these things.
Ambao hawakutenda mambo haya.
Amen, and they were going to be cursed and go into everlasting fire.
Na wote wanatupwa katika moto wa milele.
So this chapter is very important.
Kwa hivyo sehemu hii ya andiko ni muhimu.
Verse 40 says this.
Katika mstari wa 40 inasema hivi.
Inasmuch as you have done it unto the least of these my brethren.
Jinsi akawaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo.
You've done it unto me.
Mlinitendea mimi.
Do you get what he's saying?
Je, unapata kile ambacho anazungumza?
Who's your brother today?
Je, ndugu yako ni nani?
Who is your brother?
Je, ndugu yako ni nani?
Amen. Jesus said, those that do the will of my Father.
Yesu Kristo akasema ni wale wanaotenda mapenzi ya Baba yangu.
These are my brethren.
Hao ndio ndugu zangu.
Amen.
Amen.
A lot of people try to take these scriptures and they go in all the world and they help everybody.
Watu wengi wanachukua maandiko haya na kwenda ulimwengu wote na kuwasaidia kila mtu.
They're helping everybody except their Christian brother.
Wanasaidia kila mtu lakini wanakosa kusaidia ndugu Mkristo.
Amen. Jesus was talking about his brethren.
Yesu alikuwa akizungumzia juu ya ndugu zake.
That's who he was talking about.
Hao ndio alikuwa akizungumza juu yake.
The least of the brethren of Christ.
Wadogo katika mwili wa Kristo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And when he was talking about in prison,
na wakati alikuwa akisema ya kwamba akiwa kifungoni,
he was talking about being in prison for the gospel like Paul was.
Alikuwa akizungumzia kuwa katika kifungo kama Paulo alivyokuwa.
That's what he was talking about.
Hicho ndio kile ambacho anazungumza.
He was talking about his brethren that were hungry.
Alikuwa anazungumzia juu ya wale wapenda wa mandugu walio na njaa.
And that were sick. You never went and laid hands on them.
Wale ambao walikuwa wagonjwa na hukwenda kuwatazama na kuwaombea.
They were hungry and they needed drink and meat.
Walikuwa na kiu, walikuwa wanahitaji kula chakula.
We'll go back, amen, and we'll read again, amen. We'll go to verse, amen, hallelujah, 34.
Na tusome tena katika kifungu cha 34.
And then shall the king say unto them on the right hand, come ye blessed of my Father.
Kisha mfalme atawaambia walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu.
Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
Urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu.
Then he went on and said all the things that they had done.
Na kisha kaenda na kutaja mambo yote waliyoyatenda.
And they were surprised.
Na wakaweza kushangaa.
And I think a lot of people are going to get a surprise on the last day.
Na nafikiri katika nyakati za mwisho watu wengi watashangaa.
Amen. They're going to get one big surprise who goes to heaven and who doesn't.
Watapata mshangao mkubwa watakapoenda mbinguni.
The Bible says, do you have this world's goods?
Je, Biblia inasema una mali haya ulimwengu?
And you say to your brother and sister, be warm, be filled.
Unamwambia ndugu yake ya kwamba tosheka.
I'm praying for you.
Ninakuombea.
And you have things that you would give them.
Na una vitu ambavyo unahitaji kumpa.
And you don't give it to them.
Na uwezi kumpa wala hujampa.
You're going to be on the left side of Jesus.
Utaenda katika mkono wa kushoto.
You're not going to be on the right hand side.
Hautakuwa katika mkono wa kuume.
I don't care how much people say they're Christian.
Haijalishi watu wanasema Wakristo kiasi gani.
He's going to say, come in, you blessed of my Father.
Lakini atasema, njooni nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu.
Come into my kingdom.
Njooni na kurithi ufalme wangu.
And there's going to be many saying, but Lord.
Na wengi watasema, Bwana.
We prophesied in your name, Lord.
Tulitoa unabii kwa jina lako, Bwana.
Lord, in your name we rose the dead.
Kwa jina lako tuliweza kuwafufua wafu.
In your name we traveled all over the world, Lord.
Kwa jina lako tulisafiri ulimwengu wote.
We had big evangelistic meetings, Lord.
Tulifanya mikutano ya uinjilisti, Bwana.
My mother was saved.
Watu wakaokoka.
I'm a pastor, Lord.
Mimi ni mchungaji.
He's going to say, depart from me, I never knew you.
Lakini atasema ondokeni kwangu usiwajui.
Can you let your imagination just go ahead a little bit?
Unaweza kuchangaa kwamba ukienda mbele kidogo.
And I don't have time to go there now.
Na sina muda wa kwenda mbele tena.
So we go into Revelation chapter 20.
Kwa hivyo tunaenda katika Ufunuo mlango wake wa 20.
And we're into the great throne, white throne judgment.
Ili kwamba tuingie katika kiti cha.
Amen. And the angel of the Lord is going to come before all the congregations.
Ambapo malaika atakuja katika umati wa watu.
And he's going to open up the books.
Na atapata kufungua kitabu, vitabu.
And there's another book, the Lamb's Book of Life.
Na kisha kitabu kingine kitapata kufunguliwa.
And whoever is not found written in the Lamb's Book of Life.
Na yeyote ambaye jina lake halitakuwepo katika kitabu cha uzima.
Will be cast into hell.
Ataweza kutupwa motoni.
But I would like for you to let your imagination go forward just a little bit.
Lakini ningependa mawazo yako kuimarika. Kiasi hiki.
That will be a glorious day for some people.
Hiyo siku ya mwisho itakuwa ni siku muhimu kwa watu wengine.
For those that are in the Lamb's Book of Life.
Wale ambao majina yao yatapatikana katika kitabu cha uzima.
And will be called before the judgment seat of Christ.
Maana watasimama katika kiti cha hukumu cha Mungu.
But then there are going to be those that are going to be there.
Lakini kutakuwepo na wale watakaokuweko.
Amen. And when the names are written, amen, out of the Lamb's Book of Life.
Baada ya majina ya wale walio katika kitabu cha uzima kusomwa.
And the angel is going to read this.
Na kisha malaika atasoma hivi.
They're going to rush over. Read the book again.
Kuna wale watamkimbilia malaika na kumwambia hebu soma tena majina hayo.
Read it again.
Soma tena.
You must have made a mistake.
Lazima umefanya makosa.
My name must be in the Lamb's Book of
Jina
Life.
It has to be. Patikane katika kitabu cha uzima lazima.
I confessed Jesus one time.
Kwa sababu mimi nilimkiri Yesu Kristo wakati mmoja.
I went to church every Sunday.
Nilienda Jumapili kanisani kila wakati.
I sang in the choir.
Niliimba katika kwaya.
Visualize this now, the judgment day.
Angalia chini itakavyokuwa katika nyakati za mwisho.
And the angel will read down through again.
Na malaika tena atapata kurudia majina.
He'll read down the names.
Atasoma majina hayo.
You see, there's no hurry on the judgment day.
Hakuna haraka katika nyakati hiyo ama siku ya mwisho.
Because God has forever.
Kwa sababu ni siku hiyo iko milele.
He has forever to do this.
Maana chochote ambacho kitafuata kitakuwa ni milele.
He's going to read it down again.
Atasoma tena yule malaika.
And people.
Na watu.
That thought they should be there.
Watu ambao walifika.
Are not going to be there.
Kwamba watakuwa pale hawatakuwepo.
And there's going to be great wailing.
Na kutakuwa na kilio kingi.
And weeping, but it'll be too late.
Na kilio lakini itakuwa ni wamechelewa.
The people are religious.
Maana watu ni watu wa dini.
And don't see it's important to come here.
Na waone umuhimu wa kuja hapa.
Or any church that's full of the power and
the
Holy.
Ama kwenda katika kanisa lolote ambapo limejaa nguvu za Roho Mtakatifu.
And they're going to say, angel, you must be making a mistake.
Na watamwambia malaika, lazima unafanya makosa.
I'm a pastor.
Mimi ni mhubiri.
I'm a pastor.
Mimi ni mhubiri.
I had a big church.
Mimi ni mchungaji. Nilikuwa na kanisa la watu maelfu.
I travel all the world.
Nasafiri ulimwenguni kote.
Angel, please read the book again.
Tafadhali malaika, soma tena.
My name has to be there.
Jina langu lazima liwepo.
Serious stuff, isn't it?
Ni jambo muhimu.
Some of you seated here today.
Wengine mlioko hapa siku ya leo.
That position if you don't smarten up.
Unaweza kuwa katika hali hiyo usipoweza kuamuka sasa.
Don't think it's a stamped ticket.
Usione ya kwamba umepata tiketi ya kuingia.
Because he that endures unto the end.
Kwa sababu yeye atakayevumilia hadi mwisho.
The same shall be saved.
Ndiye atakayeokolewa.
And when a man of God comes to town,
na wakati mtumishi wa Mungu anapokuja kwenye mji,
people need to take heed and be always repenting and getting it right.
Watu wanahitaji kupata kusikia na hata kutubu kila siku.
Every day.
Kila siku.
Hallelujah. Amen. Examining ourselves before God.
Na kutazama hali zetu mbele za Mungu.
Hallelujah. I don't mean you got to be always repenting and backsliding. I don't mean it that way.
Sisemi ya kwamba utakuwa unatubu na kurudi nyuma kila wakati.
You're born again of God, you don't backslide.
Iwapo umezaliwa na Mungu hauwezi kurudi nyuma.
When I say repentance, what I mean is you're always examining yourself.
Kila ambacho nasungumzia kwamba kutubu ni kujiangalia nafsi yako mwenyewe.
And he that knows to do good and does it not, to him it is sin.
Na anayejua kufanya vema na atende basi kwake ni dhambi.
And if you're doing something you didn't know the difference, now you have to get it right with God.
Na iwapo unafanya kitu hukujua tofauti basi unahitaji kurekebisha na kuwa sawa na Mungu.
That's what God's grace is all about.
Na hapo ndipo neema ya Mungu inakuja.
It gives you enabling power.
Inakupa nguvu na uwezo.
The grace of God gives you power to be able to do things.
Neema ya Mungu inakupa nguvu ya kuweza kutenda mambo.
And to work out your salvation with fear and trembling.
Na kuweza kuangalia ukristo wako na kuuchunga na kutetemeka.
And the grace of God is there so you can adjust.
Kwa hivyo neema ya Mungu iko ili ya kwamba upate kwenda jinsi inavyostahili.
And become what you need to be when you hear the word of God.
Na kuwa kila ambacho utahitaji kuwa baada ya kusikia neno la Mungu, hiyo ndio kazi ya neema.
Grace is not that we continue in sin.
Neema haipo ili kwamba tupate kuendelea katika dhambi.
Grace gives us enabling power to do the work of God.
Lakini neema inatupa nguvu ili tuzidi katika kazi ya Mungu.
And to be led by the Spirit.
Na kupata kuongozwa na Roho.
No matter how good we are, sometimes we have to correct ourselves.
Haijalishi sisi ni wazuri kiasi gani, wakati mwingine tunahitaji kujirekebisha.
Spiritual matters and adjust ourselves.
Katika mambo ya kiroho na kurekebika.
And that's why we always praying. Always praying that we be counted worthy to escape all the temptation that shall come on this earth.
Na ndio sababu kila wakati lazima tunaomba ili ya kwamba tuweze kuacha mambo yote maofu na majaribu yaliyo katika ulimwengu.
Well, I've come to town for nothing.
Kwa hivyo hatujakuja hapa bure.
I've come to preach the word of the living God.
Nimepata kuja ili nikuhubirie neno la Mungu.
On that great judgment day.
Na katika hiyo siku ya hukumu.
When Jesus is going to say, "Come in, you blessed of the Lord."
Bapo Yesu atasema, "Njooni nyinyi mliobarikiwa na Mungu."
Crowds of people.
Na watu wengi watakuja.
And you see a lot of people. People will be rushing in and coming in.
Na utaona watu wengi wakiingia na kuingia.
All these people that thought they were going to make it.
Na wale watu ambao walidhani ya kwamba watapata kuingia.
They will be forbidden.
Wote watazuiliwa mlangoni.
And they'll say, "Go over there on the left hand side."
Na watasema sasa inenda katika mkono wa kushoto.
Where all the goats are.
Mahali ambapo mbuzi wanaelekea.
Hallelujah. It's only for his sheep that has heard his voice.
Ni kondoo tu ambaye anasikia sauti yake.
So as Christians in this world, we need to get sober.
Wakristo wengi tunahitaji kuamka.
You won't get any more than hearing the preaching.
Maana huwezi kwenda mahali pasipo kusikia mahubiri haya.
Hearing the preaching is the next thing to God.
Kusikiliza mahubiri ni kitu ambacho kinakaribia karibu na Mungu.
He can't come himself.
Hawezi kuja mwenyewe.
He sends a preacher.
Bali anatuma mhubiri.
Full of the Holy Ghost and the power of God.
Ambaye amejaa nguvu za Roho Mtakatifu na neno lake.
So we need to take heed.
Kwa hivyo tunahitaji kuwa waangalifu.
Hallelujah.
Amen.
There's many people even here now and in Africa.
Kuna watu wengi hata hapa Afrika.
Amen. We don't have to go far.
Hatuhitaji kwenda mbali.
To be able to help people.
Ili kwamba tupate kuwasaidia watu.
But instead of that, churches are too busy making a big name for themselves.
Lakini kuliko hayo makanisa yako yanachugulisha katika vitu vya kutengeneza majina makubwa.
Oh, they'll appease their conscience by doing some little things.
Na mawazo yao yamekubaliana katika kutenda vitu fulani.
So they look good to men.
Kwa hivyo wataonekana wazuri mbele ya watu.
They do all their works to appear unto men.
Na wanafanya kazi hizo zote kuonekana na wanadamu.
Amen. So we're supposed to do our works in secret.
Lakini tunahitaji kufanya kazi zetu katika mahali pasipoonekana.
All our works in secret.
Ili tufanye mahali ambapo pamefichika.
And not just unto the Lord.
Na ili ya kwamba Mungu mwenyewe apate kuona.
Instead to be worried about, you know, how many bob I'm going to have at the end of the day all the time.
Kuliko kujalisha ya kwamba atapata pesa ngapi baada ya mwisho wa siku.
Also, amen. Have care for other people.
Ni vizuri pia kuwa mwangalifu na kushughulika na watu wengine.
Not only your own things.
Si kwa mambo yako tu.
Amen. Amen. Not only your own things. Hallelujah.
Amen.
So we have to be ready for the appearing of the Lord Jesus Christ.
Kwa hivyo lazima tuwe tayari kwa sababu ya kurudi kwake Bwana Yesu Kristo.
Amen. Because he's surely coming back.
Kwa sababu yeye anarudi kwa kweli.
And he's creating a glorious church.
Anakuja kwa kanisa lililo takatifu.
Without spot or wrinkle.
Lisilo na mahua.
Washed in the blood of the Lamb.
Ambalo limeoshwa kwa damu ya Yesu.
Amen.
Amen.
Washed in the blood of the Lamb.
Limeoshwa kwa damu ya mwana kondoo.
Be ready.
Na lazima tuwe tayari.
For the coming of the Lord.
Kwa sababu ya kurudi kwa Bwana Yesu.
Draws nigh.
Maana kumekaribia.
Amen.
Amen.
So today I come with the word of the living God.
Kwa hivyo leo nimekuja kwako na neno la Mungu aishie.
And if I can get your heart and your mind,
iwapo utapata mawazo yako pamoja na moyo wako,
to the coming of Jesus,
ili ya kwamba uwe tayari kwa kurudi kwa Bwana Yesu,
and the judgment day,
na hata uwe ujiandae kwa ajili ya hukumu,
and the white throne judgment,
na pamoja na kile kiti cha hukumu.
And this is one of the most powerful things that God talks about.
Na hivi ndio vitu ambavyo ni muhimu sana ambavyo Mungu amezungumzia juu yake.
And it's one of the most difficult thing it is for people to do is give.
Na ndio kitu kilicho kigumu zaidi watu kufanya ni kutoa.
Especially I see here in Africa.
Zaidi hapa Afrika.
We cannot seem to let loose of that thing.
Hatuwezi kuachilia vitu mikononi mwetu.
And to give by faith.
Na kutoa kwa imani.
To obey God and give even when it hurts sometimes.
Kutii Mungu na hata kutoa wakati ambapo utasikia kuumizwa.
Trust God.
Naweza kumtegemea Mungu.
We were more anxious to receive.
Tunaona ya kwamba tunategemea zaidi kupokea.
We get all happy when we receive something.
Tunafurahia wakati tunapokea.
And that's okay, that's fine.
Na hiyo ni vizuri.
Everybody likes to receive something.
Kila mtu angependa kupokea.
But amen, it's more blessed.
Lakini umebarikiwa zaidi.
You see, it's more blessed to give.
Umebarikiwa zaidi unayetoa
than receive.
Kuliko kupokea.
So if you want the blessing,
kwa hivyo ukitaka baraka,
if you want Jesus to be say, come in ye blessed,
na unataka Yesu aseme njoni nyinyi mliobarikiwa,
you must give.
Lazima utoe.
You must give to your brother.
Lazima umpe ndugu yako.
And you must love your brother.
Na umpende ndugu yako.
Any person,
mtu yeyote,
amen, that gives and loves his brother,
ambaye anatoa na anampenda ndugu yake,
and don't speak evil of his brother,
na zungumzi vibaya kumhusu ndugu yake,
it's hard for that man to sin.
Ni vigumu kwa mtu huyo kutenda dhambi.
Because when you get that right,
maana wakati unapopata jambo hilo,
you've got a lot of other things right.
Basi umeanza kupokea mambo mengine yote.
It takes a while to get there.
Inachukua muda kisha unapata vyema.
It's just not giving every now and again.
Si kwamba utakuwa unatoa kila siku kila wakati.
But it becomes part of your life.
Lakini inakuwa ni sehemu ya maisha yako.
You walk in the peace of God.
Na unaanza kutembea kwa amani ya Mungu.
You walk in the peace of the Holy Ghost.
Unatembea katika amani ya Roho Mtakatifu.
So many in the last day.
Lakini wengi katika nyakati za mwisho.
Many pastors and as many preachers.
Wachungaji, wahubiri.
Many people that are going to be standing in the other group on the left hand side.
Na watu wengi watasimama katika mkono wake wa kushoto.
And they'll be weeping and wailing and crying.
Na watakuwa na kilio na kusaga meno.
Because of these scriptures I'm reading today.
Kwa sababu ya sehemu hii ya maandiko ambayo nimesoma.
Now, having said all that,
baada ya kusema hayo yote,
you can't get your way into heaven.
Hauwezi kuingia mbinguni.
Without confessing the Lord Jesus Christ.
Pasipo wewe kukiri Bwana Yesu Kristo.
As your personal savior and being saved.
Kama mwokozi wako na upate kuokoka.
You can't give your way into heaven.
Hauwezi kupata njia yako usipokufanya hivyo.
You still have to be born again.
Unahitaji upate kuokolewa na uzaliwe mara ya pili.
There's a lot of people that stand on this.
Maana kuna watu wengi wanafika tu pale.
They try to stand on this alone.
Wanasimama katika hiyo tu.
And try to, amen, make that their salvation, doing good works alone.
Na wanasema ya kwamba kufanya mambo mazuri na matendo mazuri ndio wokovu.
Doing good works alone is not enough.
Ndio kufanya kazi nzuri haitoshi peke yake.
You have to be born again.
Lazima pia upate kuzaliwa.
When you are born again.
Wakati utazaliwa mara ya pili.
When you have confessed Jesus as your personal savior.
Wakati utamkiri Yesu Kristo kama mwokozi wako.
When you're living holy.
Unaishi maisha matakatifu.
It's no good to try to do this with just having your own little doctrines.
Hakuna haja ya kuweza kufanya hivi ukiwa una mafundisho yako mwenyewe.
Because Jesus said this.
Maana Yesu alisema hivi.
If you love one another,
mkipendana moja kwa mwingine,
as I have loved you, you have filled the great commandment.
Jinsi nimewapenda, mtakuwa mmetimiza amri yangu.
Amen. You pastors, God will hold you accountable.
Ninyi wahubiri, Mungu ataweza kuuliza jambo hili.
Widows cry out at night because.
Kuna wengi wajane wanalia usiku.
You know what you can do and you don't do it.
Kwa sababu wewe kama mchungaji unajua kila unaweza kufanya na ufanye.
You know. Amen. What you ought to do and you don't do it.
Unajua kila unahitaji kutenda na utende.
God is speaking to your heart today.
Lakini Mungu ananena na moyo wako leo.
He's calling on you.
Na anakuita leo.
Be holy.
Kuwa mtakatifu.
Repent and be saved.
Tubu na upate kuokolewa.
Be baptized in water.
Na upate kubatizwa kwa maji.
Be ready for the coming of the Lord Jesus.
Na upate kuwa tayari kwa kurudi kwake Bwana Yesu.
And don't be so caught up with all the other things of the world.
Na usishikamane na mambo haya yote ya ulimwengu.
Your many preachers are caught up in traveling and glory and
no wahubiri wengine wameshikamana katika mambo ya kusafiri na kupata utukufu wao.
Keeping yourself in place at home.
Kuliko kujiweka katika nafasi inayostahili pale nyumbani.
Not keeping yourselves in place at home.
Hawajiweki na kujitunza pale nyumbani.
Amen. And they need to do some of this.
Na wakati wanahitaji kufanya baadhi ya mambo haya.
Be found to love their brother.
Kupatikana wakipenda ndugu zao.
And do the things that they have to do.
Na kufanya mambo haya ambao wahitaji ufanye.
Instead to be cut off in all the things of the world today.
Kuliko kushikwa na vitu vingine vya ulimwengu leo hii.
So prepare yourself.
Jiandae.
So that you will hear, come in, you blessed of the Lord.
Ili ya kwamba upate kusikia njohoni nyinyi mliobarikiwa.
And that you won't hear these words.
Na hutasikia maneno haya.
Depart from me, I never knew you.
Ondokeni kwangu sikuwajua.
As we close out with a hand clap and a shout of praise. Hallelujah. Thank God for all of you that listen to me on the radio.
Nashukuru ninyi wote mnaonisikia kwenye radio.
And on television.
Na pamoja na TV.
And on the internet or wherever it may be.
Na pamoja na tovuti ama popote unaweza kuona nisikia.
I will give you some following information.
Nitaweza kupa habari hii.
If you want to write me, amen.
Ambayo ungependa kuiandika.
Or to find and know my email address.
Ama ungependa kuwasiliana pamoja nami kupitia kwa anwani.
So if you need prayer.
Iwapo wahitaji maombi.
Or you need any more information.
Ama wahitaji habari yoyote zaidi.
You can write to me at Post Office Box 1982.
Unaweza kuniandikia kutokana na anwani ya posta 1982.
It's Post Office Box 1982.
Hii ni anwani ya posta 1982.
In Kitale.
Kitale.
Postal code 30200.
Na weke kodi 30200.
Postal code 30200.
30200 ndio code ya posta.
Amen. That's how you can reach me. Also,
na pia,
Pastor W.R. Taylor,
unaweza kunipata kupitia kwa anwani ya email
at live.ca.
Pastor W.R. Taylor
at live.ca.
At live.ca.
Better still, find me.
Na hata zaidi waweza kunipata.
We have a tent church in Kitale.
Tuna kanisa la hema mjini Kitale.
If you need prayer request,
iwapo unahitaji maombi,
write that post office box.
Basi andika barua kwa anwani hiyo ya posta.
Or that email.
Ama kupitia kwa email, anwani ya email.
We welcome you to the house of God.
Tunakaribisha katika nyumba ya Bwana.
A place of holiness.
Mahana ni maali patakatifu.
Amen.